بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وخيار يمين وتمير البيس الرجدنة أقول لك هذا برامج شكولوك ورسان وامي والبيسون كبرتان إذا عدو ورسان يمكار ذات بيربا أمين مدو بسي الله أربعيو تارك دي كيد انت تمي ولد بالأبري لمدكو يوتمي استغالكا وضا بدا برامج شكولوك ورسان خيار ونمولا نسيكا يسينو قدوس دوتا سيلار وليبا كمتا wali baageega halkii uu wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wali bana qayb galay munaasabadda wareejinta ee wasaaradda ku geynta xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa wali baa usageega hormeer uu soo qabay taliska ciidanka booliska gobolka Banaadir oo sanad bogaadin iyo xambaarin buuxsan ee ciidamada booliska ee dawladda federaalka Soomaaliya soo kale qodobada barnaamijka kulanka warsan akhyaaray oo nimo waliba kumid ah degada magaalada Boosaaso waliba keer gelay nidaam cusub oo lagu diwaan gelin doona badeecadaanta badan iyo degayaga degada magaalada Boosaaso wasaaradda maadanta iyo khayraadka biyaha ee maamulka Jubaland iyo waliba sheegtay inay wada biidhaameen iyo soo biyaayta ama ay soo biyaayta degmooyinka maamulka Jubaland aruma caafimaad oo kiyalan magaalada Kismaayo gaar ahaan aruma hooyada iyo dhallaanka iyo waliba la kordhiyay adeegyo cusub taas oo ay qaaday wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubaland barnaamijkaasi inkaar dhigo siyaala taasoo kala qodobada barnaamijka kulanka wartana nimada waliba kumid ah siyaasi fara macallin iyo waliba suuqada la yaa dawladaha inta badan diidan inay la saara shidaalka dalka Soomaaliya hadaba dawladaha si haale u dhigo siyaala barnaamijkaasi inkaayna qodobada aas iyo qodobo kale barnaamijka kulanka wartana oo nimada siinkaay oo nimada barnaamijka waliba saaray waa rasiina dareen si doona anoo Cabdirashid Ahmed Ibrahim Cabdirashid Rashka dhanka farsamada maad ku deerto waliba oo aawi doona saaxiibkayga Bilaal Hilal marka la iyo barnaamijka kulanka warsan. way haya khayr idaacad warsan CTC lamaga artis moojada gaagaaban alad live stream guud aanan ku doonayo sukarta wali baawada sinkala amin faylan Cabdirashid Rashka iyo barnaamijka saari waana seen dareen si doona khayr qodobkan koray iyo wali baawsay dhugan siyaasada munaasabada xilka uu soo kulureeyay wasiirka cusub ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo geego ku dhidhi harunta wasaaraddaas ee wali bana qayb galay ra'iisul wasaaraha ku heenka xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka cusub ee wasaaradda arimaha dastuurka wasiir ku heenka wasaaradda wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha gudoomiye ku weenka gudiga madax banaan iyo reedan fiirowka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya waliba meereysay ku hadalaya ra'iisul wasaaraha ku weenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed oo uu ku hadalay waxyaabaha inta badan hor yaalan wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya
waxaan waxa rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto mar labaad inaan tacsiyo dirno walaalkeen Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo lahaantii gudigu ahaa isku xidhka iyo ka shaqeynta dastuurka halka maanta ay soo gaadhay gudiyada kala duwan ha ka soo shaqeeyeen bulshada kale ka qayb qaadatay aqoonyahanku ha ka shaqeeyeen agaasimaha wasaaradda dastuurka ka shaqeeyeen iyo xariiqaanka kaleba laakiin sidaa uu runtii u yiri wasiir Saalax xoosh wuxuu aanu furfuran oo ballaaran aan cidnaba cuqdadu qabin dadka Soomaaliyeed dhexu ah iskuna xidhi kara shaqadiina ka shaqeeya aqoonyahan sharciga ahaa xoogaal u ahaa Soomaaliya duruufihii ay ku sugnayd muddadii u dambeysay ee intii aan xorriyadda qaadanayba marka quality-gaas iyo xirfadaha iyo shakhsiyadaha noocaas ah oo intaas oo dhan isu keeni kara qof leh waa wax muhiim u ah gelinta dastuurka iyo dib u qorashadiisa iyo ka shaqeyntiisa siyaasiyan in la isku xiro markii aan fikirno maskaxda toojinay golaha wasiirada la yeelay waxaan siri kaalintii xoosh waxaa buuxin karayaa wasiir Saalax ruuxantiisa uga dadka muxuu ah bulshooyinka Soomaaliyeed aqoon wada leh kana soo shaqeyn jiray shaqada nin badan hadday tahay doorashooyinka hadday tahay dhismaha qaranka intii aanu wasiirka noqon ka hor iyo hadda oo xildhibaanna ahaa wasiirna ahaa guddiga siyaasadda loo dhanyara ka tirsanaa waxaan isleeyahay badilkii inshaa allah xoosh u haysanaa guddiyadii dharnaarka ahaa iyo sharciyadanka iyo farsamayaanka Soomaaliyeeda kalena waa inuu jooga iyo dhammaan cidii ay nuqaan si weydiisanayno inala shaqeynaysi iyo dawladda oo ay ka go'an tahay madaxweynaha ay ka go'an tahay raysal wasaaraha ay ka go'an tahay inaynu dhameystirno dastuurka isla xisaabtanka xukuumadda ay loogu jirtaa waxaanu wasaaradda kula xisaabtamaynaa iyagoo si dhow ula shaqeynaya guddiyada ay khusayso in la dhameystiro dastuurka dastuurku sidaa loo sheegay waa heshiis bulsho waa mar waa dokumenti siyaasadeed oo nooca dowladnimo la doonayo inaanu yeelano nooca qaran aan dhisanayno doorka dowladdu hay-adaheeda kala duwan leeyihiin in lagaga heshiiyo iyo laba dokumenti sharci inuu yahay xuquuqihii iyo aasaasiyaadkii xuquuqdii iyo waajibaadkii hay-adu kala lahaayeen iyo awoodihii la kala lahaa ee sharciga ahaa inuu dhigo oo uu hirgeliyo marka in gacmo wada jir iyo howl bay wax ku googaaneay maanta gudoomiye cabdiqaybdiid iyo guddida kale oo dastuurka inoogala shaqeynaysa wasaaradda saddexdoodiiba heshiis yihiin oo ay wada shaqeynayaan waa waxaad u wanaagsan oo inoo hirgelin doonta waqtigii loogu talagalay dastuurka inuu dhamaado waa run oo waxaynu ku dhex jirnaa ama aan doorano ama halaynoo doore eh nidaam la yidhaahdo federaal oo u baahan abla ablayn dheeraada in lagu sameeyo nidaamka federaalka ee soomaaliya anfaca keegu yahay federaal oo maxaad tahay inaynu federaalka u abtirino si qoto dheer loo eego dhaqankeena soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa iyo taariikhdii dowladnimada intaynu lahayn federaalka soomaali maanta anfaca ayaa keegu yahay waxay la tahay doodtaasa ahta ugu ballaadhan in aynu sal dhigno dabadeedna ay ka dhalato maxay ka yeelanaysaa dowladda dhexe maxay dowlad goboleedyadu xaq u leeyihiin iyo awood maxay yihiin awoodaha ay wadaagaan iyo maxay yihiin awoodaha soo haray cideesa leh haddii inahaas la isla meel dhigo oo la garto waxaa isleeyahay arrimaha kale oo meeqaamka caasimadu ku yeelanayso iyo sida loogu wadaagayo khayraadka kala duwan inay yihiin waxyaaba iyagana laga heshiin karayo aasaasiyaadka u ah dastuurku inuu meel uu saldhigo dad islaamaynu nahay shareecada islaamku doorkeebay ku leedahay dastuurku manbaca sharcigu se yuu yahay waxyaabaha kale iyadana inaynu ka fiirin afrika qayb baynu inaguba ka noolanahay waxaa la yidhaahdaa cali masruul africa triple heritage dhaxalkii saddexda ahaa ee afrikaan ku heleen dad dhaqanle bay ahaayeen christianitygaa u yimid waxbuu kaga tegay dad dhaqanbale bay ahaayeen islaamkaa u yimid wax yaraadeed buu kaga tegay dhaqankii wadanka ama ummadaasi lahaa nasidiisii usii jira haddana waxaa taa hormartay dowladnimadii oo iyaguna nooc sharci oo saddexaad soo kordhisay marka dhaqankii islaamkii dowladnimadii iyo stateku doorkeebuu ku leeyahay waxyaabaha ay tahay inuu dastuurku uy ka wada muuqato ilan umad waxaynu nahay umadaha adduunka kamid ah waxaan isleeyahay markaynu maskaxda wada tuujino aynu fikirka isku darno in dastuur soomaali u cuntaba aynu insha allahu heli doono dastuurkana ummadda soomaaliyeed baa iska leh waa inaynan ku eegin xafiiska ayaa maanta fadhiya maanta madaxweyne farmaaja jooge indhaha rabitaanka dowladda ama ra-iisul wasaaraha jooge rabitaankiisa ama guddida baarlamaanka iyo ama guddida qorista dastuurka ama wasaaradda ciddii maanta joogtaa yayna ku fiirinin sideen isu leekeysiya kabal in leedahanu tasha laakiin aynu ka fakirno boqolka sannadood ee soo socda inaynu dib u yag leelno qaran baa inaga burburay tabashooyin kala duwan oo jiray buu u burburay inaan mar labaad una inaga burburino damqashada iyo dibka iyo hagardaamada ayna soo martay ayna dhicine maxaa xal u ah maxaa dan u ah soomaali inaynu ka eegno taana ku salayno waxaa kaloo inoo soo laynaga rabaa inaynu hirgelino doorasho hal qof iyo hal cod ah oo xor ah oo xalaali dalkan inay ka dhacdo oo ummadda soomaaliyeed xildhibaanadooda iyo hogaamiyeyaashooda ay iyagu soo doorta faahir gelinteeda iyadoo guddiga doorashooyinkana aynu la shaqeynayno maxaa dastuurka kala gudboon halkeebaa nooca dowladnimo ee aynu yeelanayna ma madaxtooye toos loo soo doorto madaxweynaha ma baarlamaani baarlamaanka la doorto madaxweynaha ay sii doortaan oo ra-iisul wasaarihii ka yimaadaa xisbiyada siyaasadda imanka xiriir gudoomiyaha gudiga siyaasadda aanu iyo ilaa 64 xisbi siyaasadeed baan maanta inoo diiwaan gashay gudoomiyaha waa marka 64kii xisbi iyo xisbiyada kale soo socda doorka ay ku yeelanayaan maxay tahay nidaamka xisbinimada beeli ay ku guureyno xisbinimada ay ugu guureyno waxyaabahaas oo dhan waa doodo dastuurka qof kasta oo Soomaaliyeedna uu rool ku leeyahay ama lug ku leeyahay kaalin ku leeyahay inuu ka dhex muuqdo fikirkiisana la arka ay tahay in la helo dastuurku waa kii umadda Soomaaliyeed qaybta kale muhiimka ah ee maskaxdeena ku hayna tahay waxa weey dastuur baynu qorinaa waa ku heshiinaynaa waa soo gabagaboos muddoomaa insha Allah laakiin Soomaaliland doorka ay ku yeelanaysa iyaduna dastuurku muxuu yahay waa waxyaabaha su'aalaha u baahan inaynu si dastuur ah uga jawaabno oo aynu u yagleelno qaran Soomaaliyeed oo taabagala
walaabi ala bhai suugi aanta la kishayna adeena wadala amara galab ismi doona de ala teeti bako e arlo wahada tedni gor ku doora istibaarnu wal yara hukumadu fuluwa almuwila ala tibtmeed idiye abor min shay dudmuwa abodin min shay geeda anas gooshana eedada howal bilin in kiraan almuwira ala bisno wal ku qoomba
deegaanada koonfur galbeed samaynay lamadaas muhiimadooda leey way jira anigu leeydan ka mahadnaq heedahan oo taageeri oo qaabkan ee lehay dhisida golaha deegaanka degmooyinka qaar ku mid ah iyo in xasilin lan samay deegaanadii oo nimanka ay leeyahay in sheegada lagu shabaab kale ku saaray in xasilin lan samay way waa idan ka mahsiin dhamaan heedahaas oo ay taageerada badan ku sii oo inta fidiyan dhamaantii oo dumay leeyahay inta ku sugan yiin oo may leeyahay UNDP Literesa, UNHABITAT, TISPLAS, and IOM, our SSI, or Melahai, Shakuni, and Wim Koko, and Deganadan, see Gurulung Gudera, Arimaha, Dura Melahai, the Sidda, the Ludi Host, Digmoinka. The man who the Oiva Hashirkan, the man Tangwim, him in Lemelahai, or the Jirki, is the Jaroka, Merkelu Kwadala, or Stabilization, Oiva Sadi, seeing what the facility, the man was there than Taku, Kaiba, Queen Stabilization, Katanila Same, and he was there that Arimah Guda Kilik Koman. Laakin way may la leen ministers la tan sameeyay dad ay waatan relation la ta difference ministries oo kula shaqeeyo si la ajiib garee la heeyay sababtoo ah stabilization kan way ka base gareysana ani bulshada la weydiiyay baahida bulshada haysta basically la warsada meel isin sameeyay maybe bulshada soo warsada kortay caafimaad ama weydiisay kortay iskuul in la sameeyay way codsada korana in maxkamada la dayac tiray way la sameeyay korni police station markan taas in wadooyin la dhisa taas may hagliyaas in dhamaan dhowr wasaaradood aan iska kuwayn sigula aslan deere mustameel lahaa waxa aslan furi wasaaradda taas leading ku tahay meel lahaa waan wada jirsi lan wada shaqeyn lahay wasaaradda arrimaha gudaha way had ka waday dhamaan gobolada hadaan seen hadal lahay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha shalay way baan bahay degmada marka oo isan ogdin meel lahaa inay howlo badan ku socdaan lugwada usan ka tala gali si deegaanadaas meel lahaa isugu wadi gudoomiye cusub ay hadal magacaabay degmada marka iyo maamulkii degmadaas oo usmeel lahaa safarana isla baahin markaseedeen si xasilinta stabilization kana lanku bilaaw lahayd reconciliation lanku wada bilaaw lahayd lanka diyaar garay lahayd degmadaas anima ila raay degmo xasiloon oo dad bulshada ku wada shaqeeyaan idan ma sinin ma ila raay SSI ni already in plan garay tanima street lights iyo oo bush clearing iyo barnaamijyada sameeyay raay community dialogue iyo barnaamijyada tooslan ku bilaaw iyo tuulooyinkaas kale saaso kale wasaaradda arrimaha gudaha way si xodhow la shaqeeyay early coverage ee deegaanadii hore loo qabsaday in isla markii response ku biid local people local administration dad ay ka taxare leeyay deegaanadaas zabiib iyo aanool dhamaan anta ta qorsheysanay may si dhow ula shaqeeyay qaybaha howlgalada ka jar aniyo meel lahayd qaybaha la sameeyay taas si dhow ula shaqeeyay sidii la socotaan way leeyahay mar dhow itimay la magacaabay gobolkaas shabeelada hoose ee gobernatoriga gobolka saaso kale suun howl adag kuwada boqoshay maalmahaanka roogi walaween saaso kale bariid may leeyahay markii la qabsaday ku dib seedii saaboqadi hadda howl kuwada afgooy isugu la shaqeeyay ciidamada iyo dadkii deegaanka sidii isfahmay lahay isla markaasna la sameey lahay in dadka deegaanka amnisho iyo ku shaqeeyaan ciidanka iyo dadyo dadooda shaqeeyaan wanaagda lahayn markan wasaaradda dadaalada asbadan la wada shabeel ku wada meelahay dadaal badan la ka wada oo ani barnaamijyada lanka talagalay sida lanka meelahay la fadaay lanka talagalay bulshada qaybiin ku noqota sala wada socotaan tis plus way ba qorob ku wada barnaamijye degmada walaween oo wadooyin la ka dhisahay la dayactirahay bridge la sameeyay taas oo meelahay isu seedi gubernatoriga gobolka shabeelada hoose meelahay isu goobjoog ku ay armo wasaylan sameeyay markan taas way ku mid tahay dhamaan stabilization ee ala recovery ku socda dhamaan heeda ani garab la ku sii oo meelahay si joogteen meelan roogan wasaaradda may weeday meelahay meelaha la qabada in isla markii aan sameeyay reconciliation wada hadal bulshada aan sameeyay list fahansi dadka ciidanka iyo maamulka deegaanka ni saaman horey meen jarjartay hadii ciidanka meelahay sadan aniga ku magaca janaha ku bajira cabsidaas badan dadka ka abuuran maamulku way ka dadaalayna wasaaradda aniga ma ilaahay kan suunisiida deegaanada aan ka lanka lama ilaahay ee lunkunaga doon ciidankiina wada shaqeyn la sameeyaan taasay dilal wada sida la wada socotaan gobolka Bakool way ku socotay howleed oo culus oo kumida ta degmada Xudur ee kulliga council kumida hadan tan ila fadhi mashariic dhowr ah la ku bilaabay oo district council formation kimaalisa markii la sameeyay ku dibe hawlihii oo lagu qabaday components kale ku mid ah mashariicda ee la bilaabay oo iskuul la dhisaahay jidid gaar ah ku mid ah la daacraa suuqina la dhisaahay taasna ma ilaahay shaqooyin idan culus oo hadda la bilaabay oo ma ilaahay oo socdaan ay iyadana noo taageertay idan ma santa way lana hoolan baahnaa idan socdiyo challenge uu nuu yeyn waxa arise gareen mar walba heedaha JBLG iyo noola shaqeeya way waha birdaal dhigaano haysada weynka dambeeytay wal ku qowdaa the first day integration kii loo soo sameeyay deegaankaas maalinkaas ku dib qofka nagare ma leh markan way signal oo ma hadiraayte ani golo deegaan macna badan aan sameeyna hadii support kale ku dabaseeyo korna oo meelafnaan in sameeyna ani dadki deegaanka wal any other thing filan in sameeyna hatta golaha deegaanka meel yoo fadhiyaan office in lahayn oo ka shir koran wal oo mashruuc aan sameeyna lahayn markan dadka deegaanka instead of 21 people oo ku fadaasa mashruuc salary fadaasa degmada caqabad ka nagare in ma ilaahay tii juice hadii sabood balan siyaan aniyo ma balan businessi gudoomiye administration aad isku roog laakin hadii golo deegaan la dhisay prefer more support in la sii mashariic laga bilaabo dadkaas dareeman that if they elect themselves inay mataqana wax yaa kale ay u soo koray iskuulo loo dhisaay mataqana ay sheegadi xarumo degmada la dhisaay wax soo dhon loo sameeyay birdaale way ilaana may la raayeedaha ida may la raay ka duurid ahaan ee ka hayadihi no support gray problem weyn ku haysta wasaaradda in la ajif karey way siin ku codsadaan ama seeno deertaana sana dhama ani birdaale ata ani toosna support gray currently we are the process of jeebkeela elbirde already technical team ke wasaaradda magacowdi training la si already training la samay saaso kala advertisement interior tv da la ku bilaabay qaabkii intaas lan ka samay lahay way already identified gareeyay dadkii oo conflict resolution committee oo meelaha xalinta khilaafaadka already deegaanada samay lahay already khilaafaadka qaar kumid ee la xalay qodayaal ay ku dirnay xudur seedi qabaayilada waxyaabaha iska haysteen la solve gareysaa la hadii markan taasna way ku waa achievement oo la samay oo dawladda ka bilaawday immediately nasada sadanka dhaqsiga badan tamay jeer gruuhaana loojinki degmada Albert District Council Formation of Albert ee la samay taasna oo kale way sugaanay dhibaatooyin bilaan ee ku jira immediately roob ku bilaawda way falaanay in madaxweynaha meelaha loojinkaas la samay markan taasna ay leedahay oo idin ku taageeray si USAID KTS Plus iyo FCO implementation markan yana way leena idan ma santa degmooyinka kale in qorsheysan bay dhawan inuu dib u bilaawno falaan hadii la ilaaha halka naqdo with the consultation with the president iyo dhamaan heeday JBLG Hussein inuu qowda hadal taasna bilaab braw also we are thinking of marka within this year way falaanay in may leedahay dhamaan ila 5 districts in this year on this marka laakin weyni suurta galiyaasheen taasi ane anta dhisan walaan samay we have to do something in Xudur we have to do something in Eelba Birdaale and also we have to go to Elbirde people feel that if they can district council formation adu yimaaday there is a program saymaana mashariic baan maana I think this is going on so that they feel kuwa aanan dhisin may be the led diin soo hadareento in birda ay fursado ka wanaagsan ay heshay let's waajid hadareento inay xudur ka fursado fiican tahay cause of the elected marka way kuwaysay by then may cause grace any community the any seedan arhan wasaaradda kuwan degmadaana diyaar ay inay dhisoy that has a cause grace lakin oo uno fiirsan clear means wal dhisi macna uu nansameen wal managaas markan heeda way ka dhiri gelinay inay may la raay dhismaan leen ku horseedan stabilization ka may la raay eedan ka baahi waa team ka way socdana way la sii doonay iyo oo lug wada tabush kale aan inay la qosameen fadahay saaso kale aan may la raay degudan corridor main road kan from baydhabo to muqdisho culaysku ma saarna fadayn already wala weena coin aniga may la raay burra ka wana mission mar dhaw ka seedatoona CEO wali preparation galanani different kalam formation la samay markan main corridor gan dawladda culays badan saaray doontaan kooda shaqay doonta waylana ma ila raay intaasi wada shaqeynti iyo hay'adaha iyo wasaaradda ku dhaxayay in la ajiib kareey meel stones ka sanagti southwest any leading kanagta currently district council formation wa leading in southwest wa marka to keep that leading southwest wa in la support kareey this more support in aisho more encouragement in ay halaan oo ki kale samay the second one waxaan rabnaa wasaaraddu say u fulisa hawlaha adakii kala waxaan rabaa in capacity building loo sameeyo ay isku filnaato wasaaradda staffkeeda inay ka filnaato in ay lahayd their own things ay say training bixin karaan their own district council formation qayb weyn ka qaadan karaan dadku wacyi gelin siin karaan laakiin hadayna facilitation kaas iyo capacity building ee wasaaradda la siinin wasaaradda ka adkaadas we need the as a ministry want to be one day in hudur another day in wajid another day waahan raa inaan joogna ii sheeg burra ka wadiin soo laakin that movement you can imagine wa taami kartan accessibility de jirta marka wasaaradda waxay u baahan tahay in laga support kare hatta that movement maybe transportation ko kale in laga support kare so that we are imprisoned oo meel ka deegaanada aan u joogno oo dadka la wacyi geliyo loo diyaar garay barnaamijkan oo hadda JBLG hada ka wada shaqeynaya oo dhan maanta u ah shaqada ugu weyn ay qabanayaan taas ay tahay marka taas in laga support kare so that wasaaraddu accessibility taas loo suurto gelinay u sameeyse capacity building staffka jooga la sii ay isku filnaasho ay gaaraan tii kale la sameey marka waylana may la raay insha Allah isla si roogu doona teamka kale our discussion will be going on wayni la roogay may la raay ku sameey madaxweynaha iyo wasiir kale oo shaqooyin kale leh oo kali aan may la raay nin kooyan ani remarks iyo kubiyan madaxweynaha si official ay shirkaneen ka furudeen oo nasi wadan waylana may la raay madaxweynaha teamkan adarga ay ka dhamaantay weelana dadto in la shaqeeyo si gaar ah ayada aydan ka mahadnaqaan iyo saas oo kale ee UNDP oo facilitation kan shirkan uu may la raay samaysan nin samayto weelana thank you so much way ku filay doona insha Allah more such forums in ni suurta gali wulki kuwin way fadaana forum in aan soo qoyan all districts kanan iska sheeyana korna may be the elders iyo dadka degmooyinka oo iska sheeyana korna kaas oo ku dhaadiciyaan bulshada ku ka galaan aniga district council formation all districts preparation ay galaan loo diyaar garay marka shir noocaas ay meelay aniga ku support gareeyad degmooyinka dhan is sheenta ma meel raay shir noocaas intii ku support gareeyo sidoon wayna kuma hadnaana shirkankan aan in la sameeyo marka idan ma santin way rajay doona insha Allah taala way kale idan kama hadnaana wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo dhamaan aan soo sameeyay qayb ku haytiyeen oo meel raay gacno siyaasi mar walba noon baahan saboodnaa ay garanayna ee wasaaradda way ba ogdina meel raay stabilization oo meel raay plan oo yeey horumarayti development in 19 March meel raay la launch gray kaasna way ba meel raay toos in line leh the one of the national strategic or stabilization plan national in line leh kaasna way min suurta galiyay in meel raay in sheegada ee wada shaqeyn wasaaradda iyo labada wasaaradood ku waldaan dheheedana confusion ka sameeyna nafsi anay marna southwest anada waadisan koyto osan shaqeyn ee federal kana si aan sheegta si difference aan in koyna way waayada wasaaradda mar walba in line leh tamay dhahay in la sameeysto wasaaradda federaalka markan eedan mahsantin insha Allah taala way ku codsadaan dhamaan bulshada iyo dawladda koonfur galbeed dhamaantiyo wasiirada iyo dhamaan anay wada shaqeyn dhawni la wala hadan garabno siyan sidii land is like district council formation wasaaradda kaliya is not enough kuma filnaan doonto laakiin way ku codsadaan all partners aan ku horeeyaan wasiirada tii la rooga the MPs area and bisco oo meel lahay shirkinka dambe la waldan idii reer Albert area and bisco oo la kulanay saaso kale gudiga baarlamaanka oo arrimaha gudaha qaabilsan fadaanayne si involvement toosan ee waalada wasaaradda haweenka oo fadaanayne direct involvement la waalada district council formation so that inclusive lan hal agenda ga oo markii la dhisay barnaamijyada soo district council ka si lahan ka dar gifrahan ka daraman ani wasaaradda ee meel ay in sheegada haweenka iyo xuquuqul insaanka nimar walba in la socoto oo dhirigelinta wacyi gelin la sii so that gender inclusive should be there oo meela san xajar gabruna fursad lan ka seeni may ku naga dhan qaybta si markan eedan ma santin ee la raay sidii seen indhegaysantay wanaagin discussion kana min si socdo doona dhamaantiyo insha Allah taala way rajay intii madaxweynaha si official in ka furna saaxibada ay wasiirada animay la raay ana ka dhoway oo wasiirka qorsheynta oo dehayadahan ugu sunanti may la raay insheegada entry pointing dhammaan organisationada soo foost miilaha ku galaan in ilaa ku jeediyo fudana ay wasiir weelana heedan wada shaqeyn faylana lana way rajay doona insha Allah anta kale intii noo shaqeyn doona soo foostan lagu taageero dhisidda dawlad gool deegaan oo may la raay dadka doordeen si lan kulaylanka may la raay lan ku sabo karimka
and in the interest of time and wax badan laga hadlay kali waxaan rabaa inaan waqti idin ku dheereynay kali waxaan rabaa inaan bogaadiyo in hay'adaha oo suurgeliyay maanta inuu shirkan qabsoomo iyo cid walba oo taageerayso programkan sida uu xusuunahay in shirkan oo dawladaha hoose ay xasilinta wuxuu sida aaminsanahay wuxuu daba socdaa waddanka oo federalism qaatay markii laga hadlayo federalism and decentralization and devolution markii laga hadlayo is about taking or devolving service delivery and governance to the people and it's about that in dadka adeeg la gaarsiiyo la daadajiyo iyo inay dadka ay is dooran karaan ay dareemi karaan dawladda inay dawladdooda tahay marka aan arin muhiim ah waay waxa la uga cabsii qabo ugu weyn waxa waay challenge yalka wadamada qaatay federalism ka in federalism ki uu koobnaado caasimada kasoo qalbay dhawa mise bara oo hadii la tag oo challenge ugu weyn waxa waay in la sii daadajiyo maamulka marka bilow fiican waay waa u hambalyeena southwest sida ay ugu noqotay lead in federalism ka iyo local governance ka oo la daadajiyo waxaan ku dhirinayaa in aan laga daalin obviously caqabado badan ayaa laga kulmi doonaa laakiin waxaan aaminsanahay wasiirka saaxiibkay inuu yahay qof ku filan hawshan una guide garan doono processkan oo leadership uu siin doono waxaan idin rajaynayaa guul waxaan deer inta san uga baxaya waana mahsantay assalaamu calaykum waraxmatullaah
dabcan detail ku soo bii wal eedlan fahmo kor ay shaqo badan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku haytay konfer galbeed mar kale maan ma hadlay golaha wasiirada kala qorsheynta iyo ganacsiga oo aanu la qayb galay kulankun iyo dhammaan hay'adaha meelon roogan ha ku qayb galsho iyo wada shaqeynta oo aan ku maadnagay dabcan sharaf fayl oo idan qurux badan iyo hay'adaha qusayd ku hayaan konfer galbeed sida IMO, IOM, UNHabitat, FCA, TIS Plus, UNDP hay'ado badan baa ilaan lagu sheegay oo kulig Soomaali guud ahaan leh tan ilaa iyo burburkii habal surnaayay hal shaqeeyay marxalada ku dubun kala has kala shaqeey oo famayn ki jarta emergency ki jara marxalada culus ee dagaal soo kale dararan yahay lax kowada shaqeey maan kuma hadnagay dabcan garab istaagas mudada dheer iyo Soomaaliha garab suranayeen iyo dadka Soomaalida oo wakiilku ku heedoogsay waqti shoo iyo energy shoo ku biyahay in dad Soomaaliya dirsiyan service nooc kasta leh qasatan arantun oo local governance iyo stabilization ka sabsan waa may ku mid tahaa waxyaabaha Soomaaliga kiya guud ahaan aan baahanta gaar ahaan konfer galbeed iyo in ato must needed service oo in la siiyo ama la deersiyo bulshadii daban wadankii dareemahayna meelo qaar culaysi ku saaran oo abni laakiin meelo qaar hadda nabadu dawladda gacanta ka hayd meelogaas marka maylan baahnaa in service kun shaqadun lugu fuli la deersiye nin mahadnaga yihiin oo daradarimaha gudaha iyo batnaska oo kuwada shaqeeyay in iyo hadisaan xudur iyo bardaala sadaana hadda warbixinta ku dheegahayna may buu aha dhisidka baad xuduraha hadda may bilaawana marko dhaw JBL J project ya file may id in adkayay anoo ka hadalaw magac iyo madaxweynaha iyo ku simanimada anoo ka hadalaw may hoojey in hay'adaha su'aalanka wada tartama state formation ka su'aalanka wada tartama inta hadda la dhisay oo council ka lan hagaajiyay gudoomiyasho doordan in service provision fail helan walaal wali oo stabilization ka saabsan bespilling kasabsan local governance kasabsan hay'ado wadaan mayba ku fadaanaha in lagu dareemo in the months to come service provision shoo in lagu dareemo birdaal iyo saaso kala xudur degmooyinka landareera degmooyinkaas aqabada la kulma hadii degmooyinka horey la handhasi an ka baraarna dhaban juhdiga la galiyo waqtiga la galiyo lacagta la galiyo state mal la saw laakiin waqti gale lacag galaas hata meel ku yaab inta processkaas la dareero wal dhisida ee kajara in marxalada badan oo challenges badan la wajaha marka kuna may fadaana heegka isteed ahaan oo booriyane in hay'adaha ka shaqada leh sida UNDP amal in meelo la dhisi oo maamulku ku jara lan soobiya service key linka talagal iskuulad caafimaad wadooyin lighting wal kasto oo lan baahnaayay nabad iyo abniga iyo walbarashada iyo horumarka basin height in la soo bay dan han hada qadka ka jaro pipeline ka jaro degmooyinka kala sada elbert maybe by daba baraw marka all the way may ba hees iyo ka dhirdaayana in that service halan si on halan marka may condition ah in yo dhisan maamul marka taasi ka guuleysada korna daban sala sheegay hay'ad kala wasaarad kala yame may ba xagala doonaa marka service ka balaawada iyo activity-da la qabado doono la qabado doono under this stabilization program hay'ad kala xagal doonaan all those ministries maba sitoosan la shaqeeyo doonaa wasaaradda arimaha gudaha aan qabilsan local governance and stabilization program ka coordination kan daban shirki nin furni officially nin furni walaana dirdaaramaana may buu aha in hay'adaha ka shaqeeyo local governance building and stabilization coordination iyo programs ka shaqeeyaan in sitoosan la shaqeeyaan wasaaradda arimaha gudaha waayo marmay jari jartay lug shakiisnaada jari bal lankaan oo meel la rooga ama aqabad ka saare ada external expectation lay walaas majarad oo naamay jaraha daban wasiirkii kullum wadii wasiiran qalamo shaqadaasna wadoo may ku fadaana markii in tan overlance oo bina sitoos ee wasaarad u saytalna la shaqeeyay ila ma hasintin
waye haydu wasiir la qayb hore barnaamij ku kulan ku warsan iyo ku guda jirnaa walid baawada singila hamin fayna idaacad warsan ee magaalada tambay dhabna oo darar tan khayaray siyaasi faara macallin iyo walid baawsa ku hadalaya arimaha dawladda federaalka Soomaaliya walid baawsa sigaarisan ku hadalaya dawladda hadidin in la hasaara shidaalka dalka Soomaaliya hadaba maros wareysi si warbaahinta iyo walid baawsa ray
waxaa la soo haystaa saddex blok kaliya konton blok kaliya ayaa ribadeed oo shaqo u sameeyay kontonka blok waxa weeyaan blok kasta markii saa loo saxayay ogshinkiisa si la qaato ee qolo shirkad la wareegto boqol milyan oo dollar bay miiska dhigaysaa kontonki blok markaa waxaa ka soo baxaysaa shan bilyan oo dollar ka Mareykanka shan bilyan oo dollar ka Mareykanka Somalia maanta 5 bilyan iska daay 2 bilyan kale hadii ay soo afshaabra soo afdeer karta Somalia oo nus keen karta wax walaal wax dhibaato u jirto oo dhanba xalba loo heli karaa 5 bilyan markii yaraada markaas wali wax dana wax leeyahay 6 bilood gudaheed waa inay ku bilaabaan qoditaanka drilling ka shaqo markii soo blocks dadii raakis ku tabashay oo shirkadaha duuko dhanba ay diyaar u yihiin oo la soo jeejin hayo oo mid badka kale u leeyahay wax ka fiican baad leeyahay oo marka auction ka la sameey ku soo bixilayeen konto ka block 55 million dollars back to build this one markaas waxaan meesha ku jirin waa la qaad corporate social responsibility oo shirkad kasta 5 bilyan milyan oo dollar ay ku isticmaalayso meesha ay ku aadan tahay ummada ka aadan tahay oo biriga ah oo Soomaalida ka degan tahay bashayda bologiyana kontoka waxa weeyaan waa inta Jubaland ee u dhaxaysa kaliya galmudug maada Puntland wili lagama sameynin baaritaanki waa la sameyn doonaa teeriyada Soomaaliland xeebteeda lama sameynin wili baaritaankiyada waa la sameyn doonaa iyada laba boqol iyo lixdan ee mid kastana waxa weeyaan boqol iyo konton nautical miles marka uu yartahay iyo badda ka baxsan waa laba boqol oo kilomitir ka badan hantidii iyo dheeftii iyo wixii ku jiray biriga meesha kuma jirto waa inta weylista soddon oil maxay ahayd oil cities baa kasoo baxay sida Aramco cities oo kale oo kana weyar 20 milyan soddon milyan oo dollar lagu isticmaalay bishii waayo saddex boqol qof saddex boqol qof baa ka shaqeynaysa riga laba boqol laba kun sideed boqol baa ka shaqeynaysa shift ayaa afar iyo toban bir marka ka shaqeeyaan waa inay u tagaan dalxiis meel biriga oo loo hagaajiyo la ilaalinayo dhaqaale kasoo baxsada halka marka ugu yaraado boqolkiiba konton boqolkiiba afartan Soomaaliya uu soo geli lahaa qodoma carabta oo sidaa halka hadda markay bilaabeen shaqadooda boqolkiiba shan iyo ku bilaabi jireen iyo wax kasta yar bay ku bilaabi jireen iyo wax yar sa toban hadda dhow bay Sacuudiya ay boqolkiiba boqol carabku ay la wareegtay waa lixdan toddobaatan sano ka badan laakiin Soomaaliya waxay ka buldaaraysay meel aanay cid ka buldaartay aanay jirin marka hore arabta waayo wixii iyaga isu geynayaan baad iga la soo geynaysaa maxaa uga tar maxaa uga tar wararka rasmiga ah ma yaraa sabab intelligence ka khatar iyo Saudiga iyo maarta Imaaraadka inay ku kala duuleen markay noqoto Soomaaliya shidaalkeeda iyo gaaskeeda la soo saaro marka intay ka dhigaadkaysato dawladda hadda dhisan ay boobsii say ahayd wixii ay ahayd wixii lama boobsiin wixii waxaad muddaa in agta wakto dib loo dhigay asbaabta dibto loogu dhigayna waxa weyaan halka soo ashay oo anaga aan tuu oran jirnay marka soo oran jirnay Soomaaliya Allah adeeg bay u baahday ragga madaxdayda oo magaceeda sida dawladda ma lagu wadi karo cabsi laguma wadi karo iyo maaragtay maxamed sari baa lagu wadi karaa dalaalka hindiga oo meeshan jooga ayaa ku wadi karaa inuu customer-kana uu farxaan customer-kana uu farxaan kan la soo kan la soo maya kan Allah adeeg bay u baahantahay wararka qabnada waxa weeyaan arrinta shidaalka interference fasad maxay ahayd in lagu giiro waxyaabo fara badan oo ay wadaan dadka carabta ah waraadkii Sacuudiga iyo Qatar hadda aniga warkeeda ahay inay kamid ay tahay iyo wax lamid ah inay weli ay systemka Soomaaliya ee u tallaabadiisa qaar ee diyaar u ahayn ragga meesha jooga marka ayada hadday tallaabada adag qaadi karin waxa la adeegyada geesinimadeed loo dhimanahay maalin kasta ee intabin waa meesha waxaa ka soo bixi doona sawir ka duwan sawirkii marka hore asalka dhacay waxaa caddaatay oo dhab noqotay shir stakeholders ka dhanba lagu sameyn lahaa oo fiscal policy ashuurta iyo nidaamka shidaalka iyo waxaasoo dhanbu baarlamaanka Soomaaliya dadka ka shaqeeya maxay wasaaradda petroleumka ee xisaab kale oo fara badan oo laga dhaadhicin lahaa oo shirkadda Shell ee ku ilaalisay inay iyada ay kharidkeeda dhanba ay bixin doonto laakiin meel ammaan ah oo Soomaaliya u dhogan lagu qabto oo lagu tastay in arsawo lagu qabto hotel ka mid arsawo laakiin dawladda Itoobiya nin kaloo ku shaqaynaya jira Soomaali kale oo ka maqan shirkaas ayaa wala ka fagaray waxa soo shirka asaga ahaa wala ka fagaray shirkada ku xigay oo ahaa second round of the bid marka la bilaabo bidki roundkiisi oo shirkadii isku tagaan meesha la yiraahdo Istanbul asagana waa la kasoo galay shir kale oo conference kale oo saddexaad ba jiray oo Houston ee lagu qabtay ahaa asagana oo bishan hadda anaga maga dhamaa bahay bishan afraad ay hal head waqti ay ka noqoto asagana madaxdu saaru baaray inaan aad iyo aad u hambalyeeyo baaray waxa weeyaan saddex qof bas afar qof oo Soomaali ah oo aqoontooda aanan caadi ahayn ayaa jiraan oo ka shaqeeyay arrintan batroolka Soomaaliya meelo badanna kasoo shaqeeyay oo kasoo shaqeeyay batroolka maxay ahayd Ciraaq oo kasoo shaqeeyay Sacuudiga oo kasoo shaqeeyay maxay ahayd kasoo shaqeeyaan mar ka mid ah Norway meelo badan kasoo shaqeeyay ba jirta nin lawyer oo gasan law waxa weeye gasan petroleum law waxna dhaha jira oo takhasus gooni ah waxaanay faraxaan kula hadlay madam aan lawyer aan ogahay maxaad aniga maartay arrimaha ku dhex jiray ee la soo sameeyay ba jira nimankii saddexdii ee ahaabo wararka saan ku maqleyna xilkii ay hayeen oo kasoo shaqeeyeen waa laga fariistiyey adkaraa meesha la soo geliyey waxaa saddex ka mid ah mid baana weli laga fariistiyey kaana lugu ku taagan yahay
Hospital
is the dog
there. Dana,
how? Anta khoyti mai.
Daru dawa hospital mai.
Daira dina tanje.
Daru dawa hospital.
Wa usmai daru dawa hospital leli lema ifola hospital dawa ngyal wa mai. Wai.
Din dirko, din lay bilaw shaba do hay do walkin taraw haya. Damine malanki diido dugsi galay safar lanki ka daytano hunguri way diisday. Cudur lanki iska dareemana deeroy daru dawa hospital.
Dadal wal jarwa illa u kadaramo kana Allah iskule daayir iblan. Dogow i erir dhatiyo bushu walaagi dadba ka dhiyow wal ala diidima uduradu guud kulisho wal siinku ku daawee an ku deema doranaateen daru dawa hospital.
Dr. Alunle ilmisay ala dersiyay waaye aragnimada darsadi Dr. Maxamed Afshara Ameelig diyaar kinki ee ee waliba indhoomalkii deeyayo galangnimay keedu daaro kumbuyuutar caalami oo jirooda degdeg ka sheegayaan sida ultrasound biochemistry ee kan sheebarka CBC ya meelig diyaar kinki ee hore in deera daru dawa hospital.
Daru dawa hospital farmasi sed
siyati siyada bisalama gartis mojada gagaban ala the live stream gudanam kunudu sukurta khairaya wali bawada sinkala hamin faylan badwinaga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ya wali bawsa kormeero suksubiya taliska ciidanka booliska ee gobolka banaadir oo soo nabugaadin iyo hanbaliye boosandir ciidanka booliska oo kool galowa magaalada muqdisho hadaba ana boqosho kureed wali ba warbaahinta dhaadalaya talay ku geenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Zakiya Ahmed oo ku warbiyay waxyaabaha madwiinagoosa anta badan kala dardaarimay ciidamada booliska oo kool galow magaalada Muqdisho
Madame Irene Police Soumaré, oui, il y a un voyage à la fin.
konton baabur ay igtoon iska jibiyahay ta baabur nadiifiyo leh ama birbeeslaan ay miirun ka dhiibahay
birbeeslaan ay may dhiibahayo beenbeena mataalo bilashna miilin ma ku boqolahayo beenna ma tiisaga baabarkii aqalo boorka kordhi saaran markiiba us u bro elibil
yaani birbeelan dhigay buki beerlan nadiifiya
bagaati ila kasti
bela bela la wajid arlaabi
wadan buki in ku baaqoto
baabarka la koy
bajaadna ma ku mirin
beesna an ragaysanta
ahsan la waju
ejection lambogi
awadki baabur leeto
meelaha ka afjariyo
arlaadi la wajid lambogi
walki ilbay
biyo yagoheen
baabur kale ka dhigo male
la wajilanka gordaanu
buki gaylo male
alaabti baabarka in fuuli
agasaarti balkoon liman
baabsham
la wajid arlaadi afku af
baabarti la isticmaalay
anti lam fiiri karno
arlaadi la wajid holije
asri yalla ku weele
illi arag doon bugaasa
allah ilaha dadda ka dilaa ku daji
inilla kamaro ma iska nagmale
ofka bilash ay nagane
obaad joogtay anka jarto
aqliga adeegoy
la soo baaburta labaajada lambogi ee arlaadi labaajo labaajada arlaadi
aragtay ogaatay
ibidka ee noga ka daartay
ee wadaha barnaamijka kulanka warsanaya samaraan akhyar ee barnaamijka abdirashidashka ayaa seen darajada ay dhanka farsamada bilal iyo maamada akhyar ayaa wali baahood seen kala hamin faylanka dikida magaalada boosaaso ayaa wali ba la tiir galay nidaam cusub oo lagu duwan gali doona badeecadaha anta badayo ka deegaan dikida magaalada muqdisho hadaba wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka puntland ya wali ba uu ku hadalay qorshaha cusub oo ay hadalku ku haytay wasaaradda maaliyadda wali ba uu wasiirka maaliyadda ee maamulka puntland xasan shire uu kulan qaaday ganacsatada ku nool magaalada boosaaso
allah qabsoomay maanta oo aan ku jirnay bariyaha ndigashu fonki ndanasasada ndusir la ganlay ndu buhriya wasiir kamaliyada ndhasasirabgal ndia gasmiyashu ndina nusul sinu ndigashu fonka ndhulohi ndgali ndigashu fonki ndhikusu gheri ndamaan ndanasasada ndusasu tikadu dachuga ndusaka hirgilini waxaa nala jooga agaasimihii waaxda fardooyinka oo isna la qayb ahaa inuu nala socodsiiyo hawshaas anigoo ah maamuli kastamka tikada boosaaso hawshaas waa loo hirgashay waxaan dowladda u sheegaynaa in ay hawshaas la socdaan oo ay qalacsata walba ay la socoto in ay digresha fookaas uu soo baxsado qofku qofkaas marku soo baxsadana oo sidaas cashuurta uu ugu bixiyo waana system fudud oo kusoo kormay systemka cashuurta lagu qaado
halkan inaan ka cadeeyo waxaan u sheego ganacsatada dekadan boosaaso wax ka soo degtay tayagu wax ka dhoofsadaba inaanu hirgelinay warqada caddaynta badeecooyinka la yidhaahdo custom declaration form warqadaas oo la rabo qofka ganacsadaha kiisu inuu si faahfaahsan u buuxiyo oo uuna ku qoro xogta alaabtiisa xogtiisa iyo xogta alaabtiisa xogtaasoo ka bilaabanaysa isaga magaciisa alaabtiisu meesha ay ka timid waxa ay tahay oo faahfaahsan xogtaasu marka uu buuxsado foomkiisa hadduusan buuxsan karina waa loo buuxinayaa oo miiska uu foomka ugu imaanayo xafiiska physical examinationka ama xafiiska hubinta uu foomka ugu imaanayo muu ka helayaa cid caawisa haduusa foomkaa buuxsan karin laakiin isaga ayaa laga rabaa inuu si fiican u cadeeyo una faahfaahiyo alaabtiisu waxa ay tahay inta ay tahay intaba markaa kadib uu foomkii buuxsado oo ku qorto alaabtiisa iyo cadaynteedii qofkaas isagoo foomka wata u aadaya xafiiska maamulaha furdada uu tegaya maamulaha furdo wuxuu ku darayaa shaqaalaha kastamka qof ka mida buu ku darayaa isagaa qof u dhiibaya ku daraya qofkaas wuxuu u raacayaa meesha alaabtu taallo waxaa la isku jeedaraynayaa ama la ysku hubinayaa waxaa ku qoran foomkan oo adugaa isku buuxsatay iyo alaabtaada meesha taalla waa lasoo noqonayaa waxaa la imaanayaa xafiiska malafeeska lagu soo noqonayaa masale wuxuu odinayaa waxaa meesha aad ku qoratay adigu iyo waxaa kugu jira buuggaas aad buuggii doonta ku rarnayd inay iswaafaqsan yihiin ina iskalaafsan yihiin haddii ay iswaafaqaan oo waxaagii ay dhammaystirnaa oo cad ay yihiin sagaalkii kula socday wuxuu kugu qorayaa meeshaas isaguu hubiyey تهي أهبية مركز تبعد جيد بوعي في حديثك دائمين حساباتك يبقى يقول العقد كسب أردت أن يعني تنجو تبتكر رضا إنسان تنسان كعالي يا أرمو إنسان حضرة تعالى روابطك وسوء علابتي سيوحى السبق أولي يعني سيبنا رضا ما يسترى إن وعدي يوفومك أو وعدي يوفا فهي يا رضا هذه أيضا أبو حالي هنا تلغريتيد وحان ترين أدميش كوبرتيد أذن أذنش كوقتي هذا يدوم كاس ولا وعليه أيه خبص المغنية شو الشرع من أويها فهم كان كوع عدنا وعند مطيسنا سجناه إنه جناه على عقارات مطيسنا صح هذا هو بعض اللي بيجي وعند غنا سأقع وسكب في سبعة وقولتيا فهم كان سبعة أيه شغلانية
National Hospital.
Kulung hurana.
Paralung kemudai. Tak ihang rap.
Harung afi madu hegex.
Langkita walai.
Hadah lene dira.
Harung ta afi mad ke Horsad International Hospital.
Horar daul lai.
Hol subnah.
Hufnangi edek.
Takalung hegex sedana.
Hegan takasir hurkara.
Hikmati akur.
Higa afi madka.
Fakang kehelder.
Harung tiok hul galayang.
Horsad International Hospital.
Harung ti helaushe.
Ling helaushe naayay.
Hadah lene lai leke habriri.
Horsad International Hospital.
Daul her sarae.
Mishi mahal dore.
Harung ti link hegegu.
Hegan making.
Horsad International Hospital.
Dakhaatir tashaa'e.
Dakhtarad udurayahan raabti yo nae kalinkar. Doktoreso gulnus oo antalati dalka Raashiya lanan kibrid labaati ishan sana.
O malisa ka takhsusti dalmada oo adaa'e.
Waan antalati dalka Tajikistan.
Dakhtarka udurayah gud ee kalinkar.
Doktor Qasim.
Dakhtarka udurayah awlaada.
Doktor Rabbani.
Ee waliba dakhtarka hindo.
Doktor Abdullahi Khalaf.
Dakhtarka daawayoonka ee kalinkar.
Dhiiga dhunti isanka. Khal illa ma mee.
Qaybo xarunta caafimaadka.
Horsad International Hospital.
Qaybo emergency.
Kayb oo dhahay barnaamij ku kulan ku warsan yahay Soomaaliya na akhyaaray waliba wada seen kale nahmiin faylanka idaacad warsan ee magaalada Tambaydab ee dareertanka harumaha caafimaadka oo kiyalaha magaalada Kismaayo gaar ahaan harumaha hooyada iyo dhallaanka ayaa waliba la kordhiyay adeeg cusub oo inta badan dhanka tir galay hooyooyinka inta badan ku umulo MC-yada kiyalaha gudaha magaalada Kismaayo adaba qaar kubad ee shacabkii ka faa'iideysay adeegas iyo waliba iyo ku warmaayna sidii aan aragayeen kureedna waliba meelaysay ku hadalay dhaqaatiirta gool galaysa MC-yada keelan gudaha magaalada Kismaayo
nafaqo aan u helay awgeedanta ugu naaday ee marka aan imaaday aan ka soo wardoonay marka aan imaaday aan ka soo wardoonana ee alxamdulillaah si wacan daawooyin iyo nafaqo iyo wax walba ii gargaar ba ee naxariis ba ugu helay
ya ilmaha ku daaweeya mar walba
anshaad kifaanole
ya ilmaha mar walba keensada waxa waa ilmaha ay ugu daaweeyeen laba iyaal ay ugu daaweeyeen alxamdulillaah labada cunug markii keenay awl kore way diisanaa nafaqo darro ay ugu dhacday ay ugu dhaceen
kani waa boombolo oo ku hagno maamooyinka si ay ilmahooda u qabsan lahaayeen iyo qaabkii ay naaska u siin lahaayeen buugan wuxuu cadeynayaa buugani wuxuu cadeynayaa maamada in ay haday suuq joogto iyo haday beeraha joogto iyo haday maxalahay magaalada ay soo cunugeeda ay naaska siin karto mar walba goobta ay joogto markay suuq aadaysana ay cunugeeda goobta ganacsigeeda ay ku siin karto naaska ay u kaxaysan karto beeraha ay falaysana saas ay u sameysan karto hadii ay meel in magaalada ay ku soo adeegto ay rabsan ay cunugeeda u lisi karto naaska oo qas ahaan u siin karto waxay u baahan tahay hooyada iyo dhallaanka inaan naxariis qaar u sameysid sida hooyada haday ay umulayso kale waa inaan in gaar ah ku fiirso naxariisid aanna dihin maxaa iskaga tagin waxaan ka mid ahay shaqaalaha caafimaadka ama howlwadeenada ee ka howlgala gobolka Jubada Hoose gaar ahaan hadda waxaan ka howlgalaa MCH-kan qacale ku yaalo ee gacanta ku heyso adeeg dhoose FUK ee titlkii waa qualified nurse midwife ahay waxaan u shaqeynaa hooyadii dhallaanka u shaqeynaa marka haddoo kale kaysaska aan qabna waxaa ka mid ah sida hadda maamadan agteeda fadhido kale waxay ka mid dadka aan u adeegaya ka mid tahay gabadha waxay imaatay iyadoo barasal sida hadda u jeedid lugaheeda bararka ka muuqdo markaan fiiriyada gabadhan barashakeeda aad u kacsan yahay waxay maraysaa 160 110 oo barashakeeda maraya
marka hooyooyinka u baahan waayay xanaanada goonida in la siiyo ana markii dhalmada ay gaartay xitaa inay ku dhalan goobaha caafimaadka oo saar camal ah ama ay ku dhalan isbitaalada waaweyn oo kale inay ku dhalan hooyooyinka loogu talagalay kamid tahay marka caqabadahan haysta haddii waxa kamid ah maamada hadda barashka halka maray oo bararkeeda halka maray waxa laga yaabaa adeeg caafimaad oo dhameystiran ka anaga siinay inay haddana ay guri iskaga foolato halkaas oo ama ayada ay ku dhimato ama cunugii caloosha ku jiro uu ku dhinto caqabadaha ugu weyn ee hadda maanta gobolkan ka taagan waxa kamid ah caqabadan maamulka waxaan kula talinaa in xarumaha caafimaadka ay ku dhalaan oo friiga ah si ayaga ilmahooduba ay u helaan daryeel caafimaad oo dhammaystiran xilliga ANC-ga way ku imaana hadda maamada fistiwan waaye marka koowaad ee ani hadday imaato wayse ii sheegtay amse ajakal way soo martay oo hadda talaalada markaan weydiiyey waxay ii sheegtay inay amse ajakal laba doos ay kasoo qaadatay MSH-kan waxay ii sheegtay in adeeg dhammaystiran aysan ka helin oo hadda saan intay meelka imaatay haddana xarunta la soo aaday marka adeegeeda wuxuu noqonayaa adeeg dhexda ka baxo waa caqabada ugu weyn ee haysato waa haddii hadda kaar aan siino kale waxaa laga yaabaa maamadan oo kaarkeeda ku cadeeya barasharka intuu yahay bararkeeda inta badan laba isbuuc kadib aan isbuuc kadib aan noo soo noqo si aan u ogaa oo ula socono dhiigga inuu ka degay in kaleeto kolley waxaan u maleeya ani wacyigelin oo dhanka bulshada ah macnaha bulshadeena uma bisilo inay dadka dhegeystaan uma bisilo in wacyigelinta la siiyo ay qaataan bulshadeena uma bisilo in wacyigelin la sameeyo waxaa la sameeya home to home fiesta adduunka laga sameeyaa in guriguri loo booqdo dadka la wacyigeliyo bulshada wax loo sheego marka waxaa naga maqan ana waxaa isleeyahay kolley qaybtii counselinka ama dadka say wax loo gaarsiin lahaa aan ugu yar markaad waxay ii sheegta MSH kale inay ka imaato oy labada doos kusoo qaadatay hadda ana ila joogtaa soomaaha ani hadda marka ma dhihi kari maamo barasharkeeda halkaa maraa inaan baxdo ma dhihi kara MSH kale ku noqo ima oo damiirka ay siinaynin hooyooyinka saa camal barasharkooda u kacsay markay noo imaadaan aan daaweyno laba isbuuc kadib noo soo noqdo markaan ahno ama one week kadib noo soo noqdo markaan ahno waxay noo imaadaan ayagoo alxamdulillah barashakoodii dhacsan yahay waxaan jecelnahay waxaan sameynaa dabagal ilaa ay ka dhasho inaan maamadan oo kale aan dabada ku dhigno si ay nooga fakarin marka waxyaabaha aan ku guuleysan waxaa kamid a hooyooyinka dhigoosa u kacsan yahay kuwa u t i-ga ka cabanaayo kuwa cudurada kaleeta ka cabanaayo runtii waan ku guuleysanay waxyaabaha badanaa hadda aan ugu guuleysana waxaa kamid ah sida qeybta delivery oo kale dhalmada oo kale hadda MSH-kan way ku yartahay waxaa laga yaaba bishii lix hooyo ama toddoba hooyo inay ku dhasho maadaama aan 350 hooyo aan bishii arko 350 hooyo waxaa laga yaabaa weeraan 15 hooyo oo bishii 9aad ama xilliga dhalmada ku jirta inay ku dhex jiraan waxaan jeclaanaa anaga marka 15-taas hooyo ii soo gasho 9aad ku jirta inay halkan igu dhalaan adeeg dhammaystiranaa u haynaa waxaan haynaa adeegiyo waxaan haynaa dhalmadii oo free aan haynaa daawadii oo free aan haynaa ambalansi oo free aan haynaa haddana waan ku karilanahay inay goobii caafimaadka ay ku dhalaan waxaa sabab looga dhigi karaa horta hooyooyinka waxay aaminsan yihiin ama soomaalideennaba gebi ahaan waxaan aaminsannahay goobaha caafimaadka qofka friiga ugu yartid in ay dhib ka jirto oo micnaha qofka markaa dhahda wax friigaan ku heeya soomaalida wax friiga ma jeclo haddaan soomaalinahay waxaa lacagtaa jecelnahay waxaa laga yaabaa marka aan dhaho hadda dhalmo friiyan ku anu marsooyin ka howlgala gobolkaana kamid ah kuwaaga waa aqoonta sareeyaan kamid ahay haddana hooyo haddaan dhaho maanta kaal halkan ku dhal waxaa laga yaabaa inay iga doorbido t b a aan waxba aqoonin maxaa yeela t b a-da waxay marisaa saliid ee u marisaa waxay riixaysaa calooshaan waxay riixaysaa dhabarka marka anigana waxaa ogaa halista ku jirto hooyo in message loo sameeyo ama saliid la mariyo hooyooyin badana waxaa arkaysaa t b a intay gacanta soo mariyeen dhiigbax la imaada ama xilligii oo la gaarin bacdi ilmaha biyaha ilmaha ku jiro ilmaha biyaha ku jiro xilligii oo la gaarin ka hor inay qaraxdo oo hooyada halkaas infection ay ka qaada ama ilmihii infection ka qaadaan ama hooyadii dhiigbax nafteeda khatar geliya u sababa ilaa heer loo sameeyo qaliin in hooyada ay soo gaarsiiyaan marka ayagu waxay raacaan marka daliigaas iyo saliiddaas horta inta badan raacaan aninka ii imaato hooyada haddaan arka in cunugeeda uu saxan yahay oo weli ay saacadihii macnaha xilligii furnaashihiina ay weli ay dhiman tahay waxaan dhahay hooyada socsoco ayaga ma ogola marka socsocodka c b a-da dirinay u fidinaysaa saliidee marinaysaa waxay naga doorbidayaan marka hooyadaas saliidda marinayso ee ayada dhibaatada ku abuuraysa anaga naga jecelyihin amsajada horta sidooda waa helsaasilita waa looguma talagelin in c s lagu sameeyo annaga gobolaan joognaa istaal weyn aan leenahay wixii c s ah ama qaliin ah istaalku inaan u refeer gareena hooyooyin badana waxaa jira macnaha n c b d noqday oo dhali waayey CBD markaan kuleen macnaha simihi ilmihi soo mari waye oo dhali waye halkaan oo imaan ana waan xar gareenayna marka feer la u sameeyna waxa u dirna isbitaalka weyn asaga qaliinka loo qaabilsa.
Iftiin Show
Bulsho ay barwaaqi tiidi
Beera kartay han shaaragti
Bilaan ima yel kooya ku bulgaasa
Bibi tila Iftiin Show
Ben damaatay runga binaan kiyaale
Milkaan gabirin ten
Bii kulel ii gobob
Shahi bigas ii adese
Babay ii saytun
Bii busakal ii aana
Damman sharaab oo kumbad ee dal ii dibide
Wajani ii original
Bur isan buus ii damman raashin ku fudut oo kumbad ee
Bibi tila afti Waima kwa raasha da baraf iyo jalaasha
Ado ome liban kabane hatin hoa baadan baat
Kashi oo kumbad ee
Bur baris salit baaste isokor damman raashin ku oo juuse
Oma sabun bateria aaniyal salgadisim
Damman bagash ki oo kumbad ee
Barfum kremoin shambi yaal isri noocya farban
damaan shopping oo kumbad ee
meela barhan suugina
birkalad ninka baasan oo bilaage Europe
bajaji dai lukoya bursoy
qaybo gudan bay barnaamij shu kulan kuwarsan yaa sideen akhyaar aya wali baawad singla hamin fayna barnaamij ka abdir shirash ka yasiin dirsa akhyaaray wasaaradda maadanta iyo kheyraadka biyaha ee maamulka Jubaland iyo walid baye sheegday in ay wada biidhaamin iyo kusoo biyayta deegaanada maamulka Jubaland kureeda anta badan degmooyinka qaar ee maamulka Jubaland oo la koramaayay inta badan biyo iyo eedeen kheyrin hadaba wasiirka wasaaradda maadanta iyo kheyraadka biyaha ee maamulka Jubaland oo shirjiray duqowday magaalada Kismaayo iyo walid baa suu qadalay waxyaabaha wasaaraddu hadda wada
degmooyinka ee biyaha aan marbada taas oo sababtay xilli roobaadkii oo dib dhacay iyo xawaye umadii populationka faraha badnaa ee deegaanka ku nool iyo deegaamada kale umadii ka yimaysay ee ama dhanka Kenya ama deegaamada kale soo gudbaysay ee waxa ka jira roobaan fara badan ay jirtaa degmada Kismaayo gudaheeda yaa gaarkeeda waxay ka jirtaa degmadan Afmadow amaanteed waxay jirtaa haweeyo biyalaantaasi degmada Baraade waxay ka jirtaa gobolka Gedo degmooyinkiisa Durbahari Ceelwaaq iyo ka jirtaa haweeyo degmooyinka ku jira oo ka jira degmooyinka gobolka Jubada Dhexe isagana sidaas oo qareeyay ka jiraan haweeyo Roblaantu iyo oo ka jira wali meelo yar oo kooban oo badnayn ayaa laga soo sheegayaa inuu roob ka dhigay laakiin aan badnayn wasaaradda maamulka tobaqiyey biyaha ee Jubaland iyadoo arkaysa kana duuleysa waajibkeeda shaqo baahida jirta waxa wadnay maalmahan aan soo dhaafnay hawlo aanu barnaamijka wax kaga qabanayno baahida wax kaga qabanayno walaal alxamdu wax badan way noqon sagareen wax badan waan rajaynaynaa wasaaradda hadda ka wada magaalada Kismaayo tuulooyinka meelaha hoos yimaada magaalada buurooyinkeeda iyo degmooyinka tuulooyinka hoos yimaada iyo degmada Baraada qayb ka mid ah gaar ahaan xeebaha in biyana laga sameeyo sidoo kale degmada Afmadu qaybtan dhowr ee gaarkeeda ayaa meelaha laga sameeyay biyana laga sameeyay waxaa ka socdaan iyadana degmooyinka Doolow iyo Luuq meelo ka mid ah ay ka socotaa biyana ka socdaan barnaamijka uu socdaa laakiin ma aha wax ku filan oo baahidi daboolay oo dadkii qabtiray ma aha waan ognahay inaysan xawaye ku filayn intaana kuma andeynayno waxaanu xawaye waa qabnaa inaan insha Allah taala ka qabanno oo nidaam bixinno waanu la shaqeeyaa dadka nala shaqeeya doonarka ah iyo hay'adaha saaxiibada nahay barnaamijka inaanu ka wada shaqeyno waxaanu maalmahan wadnay oo nagudbinay oo hay'ad badan kala hadalay baahiyaha ee jira in wax laga qabto inaanu wax wada qabanno si wada jir ah waxaan rajaynayaa jawaab degdeg ah
wasiyalla gudaan wal banta kaaf mayra barnaamij shukulun kuwarsan oo nimidaysu kula dararta wal banta reed warsan ee magaalada Tambaydhaba barnaamij shukule baasare waan si nidaas iyo akhyaar ayaan Abd Rashid Ahmed Ibrahim Abd Rashid Rashka inta barnaamij kun barnaamij limada reed oo kulmaan akhyaar ayaa wal baasay u tabaa sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amiin nabadaa